Abaagalwa, abooluganda ne banyaze mu Kristo. Omuganda wamwe Franka ayogera nammwe okuva ku kitebe ky'obuweereza bw'ensi yonna mu Krefeld, Germany. Twagala okugabana ekigambo kya Katonda nammwe, si mu ggwanga limu naye ku nsi zonna, okumaliriza Mukama kye yagamba nti enjiri eno ey'obwakabaka erina okubuulirwa eri amawanga gonna ng'obujulizi, awo n'olwo enkomerero ejja kubeerawo. Kuno kubuulira kwaffe okw'okutaano nga tweyongerayo okugezaako okutegeka okubalaga enjigiza za Bayibuli n'okubalaga engeri Katonda okuva ku ntandikwa yeeraga mwennyini mu makubo ag'enjawulo, okuyita mu ndagaano enkadde, ne bannabbi bonna we baategeera Katonda ne bafuna okuyitibwa okwa Katonda n'okutumibwa okwa Katonda ne bafuuka ekitundu eky'entegeka ey'obulokozi gye baali balina okulangirira. Abaagala b'emikwano, twogera okusingira ddala ku bulamba bwa Katonda. Ekyo kye ky'amaanyi, ne twogera ku bisuubizo ebyaweebwa mu ndagaano enkadde nga byogera ku Yesu Kristo, Omwana wa Katonda, Omulokozi, oyo Masiya oyo agenda okujja okutununula. Tulabye nti ebisuubizo byonna Katonda bye yateekawo mu ndagaano enkadde byaliwo mu ndagaano eno empya. Yokaana Omubatiza yali nabyo musuubize, nga we tulabye mu Isaaya essuula y'ana akanyi k'okusatu ne Malaki essuula y'okusatu akanyi akasooka, nga bikakasibwa ne Mukama waffe mu ndagaano empya, mu Matayo, Maliko, Marko, Luka ne Yokaana. Enjiri eyo yonna emirundi ennya ekakasa obuweereza bwa Yokaana Omubatiza ng'okutuukirira okwa Katonda ebyo bye yasuubiza mu ndagaano enkadde, nti ajja kutuma omubaka we nga tanaakomawo okutegeka ekkubo lye, okukyusa emitima egy'abakitaafe eri abaana n'okubateekateeka okuddakwe okw'omulundi ogw'okubiri. Luka essuula emu akanyi k'ekumi n'omukaaga n'ekumi n'omusanvu. Tulabye nti ebisuubizo kw'oyo Yesu Kristo, Omwana wa Katonda, okuyita mu ndagaano enkadde yonna byali bya mazima mu ndagaano eno empya, nga ebyasuubizibwa ne byogerwa nti Omwana wa Katonda yazaalibwa mu Betelehemu, alagibwa mu kigambo kya Katonda okuviira ddala mu biseera eby'okuzaalibwa kwe okutuuzaa mu biseera eby'okutwalibwa kwe mu ggulu. Awo tulaba ebisuubizo nga byatuukirira, naffe tulaba mu ndagaano enkadde emyaka enkumi ennya zize ne zigenda. Okuyita mu kiseera kyonna tusoma ku Mukama Katonda, tetusoma ku Kitaffe Omwana n'Omutukuvu, bireke ebyo ebyobusatu oba abantu abasatu Katonda, tekibeerangabwekityo. Naye tusoma mu Zabuli essuula y'okubiri akanyi k'omusanvu, ti gwe Omwana wange olwaleero gwe ye nalonda oyo ayayogera ne Musa nga mugamba nti nzoyo nzoyo atebulira abaana ba Isirayiri nti nzoyo ayakutuma abagalwa akyali ngoyo mwenyini n'olwaleero akyali oyo Mukama n'olwaleero naye yalina okufuuka omuntu ng'omuntu ali ng'omuntu yenna yakiikirira ggwe nange yafiira ggwe nange yalina okubeera kikumi ku kikumi muntu azaalibwa ku nsi kuno nga ggwe nange bwe tuzaalibwa ku nsi kuno awatali kibi ng'ebyandiko ebigamba omwoyo omutukuvu gujja kubutikira n'oyo azaalibwa eri ggwe ajja kuyita omwana wa Katonda omwana w'oyo omukulu n'olwekyo ku lwaffe yafuuka omuntu ng'omuntu yali yazaalibwa ng'omuntu yazaalibwa ng'omuntu yalinga ggwe nange yeebaka yali mu makubo gonna omuntu g'abeeramu kuba ffe tuli bantu yalina okubeerawo yalina okuleka ekitiibwa kye ye Mukama mwenyini yalina okufuuka omuddu nga kitaawe we yalagibwa mu mwana n'olwekyo wosoma Abakolinso ekisooka sula ya mukaaga tusanga mukanyiika ekumi n'enya kigamba bwe kiti Katonda yalina yazuukuza Mukama n'oyo ate ajja kutuzuukuza naffe n'amaanyi ge mwenyini kakati Katonda yeyawudde okuva eri Mukama mu ndagaano enkadde Mukama ye Katonda Mukama ye Katonda emirundi kakaaga kakati Katonda yazuukuka yazuukuza Mukama okuva mu bafu naye ajja kutuzuukuza naffe n'amaanyi ge gamu ge yazuukuza Yesu Kristo Mukama okuva mu bafu mu Bakolinso ekisooka essuula y'omunaana akanyiriko omukaaga tusoma naye gye tuli waliwo Katonda omu Kitaffe omuva byonna naffe tuli ku bw'oyo ne Mukama waffe omu Yesu Kristo abeesaawo byonna era atubeesaawo ffe n'olwekyo wano tulina okwawula nkiddamu nti oyo oli yasigala oli okuviira ddala mu kubiikulirwa essuula esooka okutuusa mu kubiikulirwa essuula ya 22 oyo ye namba emu ate ye namba esembayo ye asooka ate yasembayo naye kiki ekibeerawo wano tulina okulaba mu ndagaano enkadde Katonda yeebiikula mwenyini nga akaseera kayise nga malayika ow'endagaano ng'ayogera eri Musa n'abaana ba Isirayiri ng'abawa amateeka naye mu ndagaano empya yali tasobola kwebiikula mwenyini nga malayika ow'endagaano eri ffe tuli mu mubiri ogw'omuntu n'olwekyo omulokozi yali n'okujja mu mubiri ogw'omuntu okusasula ebbanja ery'obununuzi bwaffe n'olwekyo kuba ekibi ekyasooka n'okweyawula okuva eri Katonda n'okuva eri obulamu butagwawo bwaliwo mu mubiri ogw'omuntu n'omusaayi n'abazadde abasooka mu lusuku Eden, naffe fena tuzaalibwa mu kibi ekyo ekyasooka, ne buli muntu azaalibwa mu nsi muno alina okufa. Abaebulaniya sura ya 9 akanyika bimu musanvu tutegeera enteekateeka y'obununuzi, Katonda w'ekitiibwa yaleka obukulu okufuuka omuntu eri okunoonya kwaffe, omuntu azibwe obupya ng'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi aba Katonda mu bifo byaffe ebituufu. Ekyo kyekyo Mukama waffe agamba mu Yokaana sura ya 2:17, nja kugenderera kitange eri kitaamwe eri Katonda wange, oyo Katonda wamwe. Kyoba Mukama waffe yagamba mu Yokaana sura 17, nateekawo erinnya lyange okumanyibwa eri abooluganda bange abaagalwa. Leka nkigambe kino mu butuufu eri Katonda, ekiseera kituuse okulaga okubiikulirwa okwa Katonda okweraga kwe okwa Kitaffe mu Mwana ekyaliwo mu ntandikwa ey'endagaano empya. Mu kiseera ekyo ngayo kyawandikwa mu Matayo esula esooka, omwana teyazaalibwa mu butagwawo. Abaagalwa, ndina okigamba kino n'okuteekako essira, ekiseera kituuse okusalawo oba tugenda kukkiriza ebyawandiikibwa mu kitabo kino eky'abantu oba tujja kukkiriza ng'ebyawandiikibwa kye bigamba. Okusalawo kwange kubadde akaseera akawerako sisobola kukkiriza muntu yenna, si muntu munanzikiriza, tewali muntu yenna, tewali muntu yenna nsobola okwesigamako, sisobola kukkiriza muntu yenna. N'olwekyo ndina okulanga mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe abakkiriza batuufu, ekkanisa tuufu eya Yesu Kristo, si ddiini, si kanisa ya ggwanga, teddukanyizibwa na muntu yenna ku nsi oba wekiri oba kitebe kikulu gye kiri. Ekkanisa ya Yesu Kristo gwe mubiri gwa Yesu Kristo ogubeerawo nga gulimu abakkiriza, nga Kristo yekka y'omutwe gwabwe. Mu kanisa ye Katonda yateekawo okusinziira kwabo abatume Pawulo bwe yali awandiika eri ekkanisa y'Abakolinso, abatume ne bannabbi n'abasomesa n'aba ne mu Befeso esula y'okuna akanyike 11. N'olwekyo tulina okusalawo oba tugenda kweyongera okukkiriza ebyasalibwawo mu mateeka ag'enjawulo nga Aganasiya mu Efesias ne mu Kaldos mu mateeka ag'ekkanisa ag'enjawulo, n'okutwalira mu butabo buno obw'abantu oba mujja kukkiriza ebyo. Buli muntu ali ku kkanisa alina okukkiriza ekkanisa eyo kyesomesa, sikirina okw'ekyo kyona eri omuntu yenna oba mu kkanisa yonna. Amadiini galiwo mu kikumi na kikumi ku nsi, naye buli muntu leka akkirize nga waasomesebwa. Ogwo gwe mulimu gwe. Siri kwogera ku makanisa, siri kunenya kanisa, balina eddembe okukkiriza nga bwe bakkiriza, okukola nga bwe bakola. Naye ndi kwogera ku kanisa ya Yesu Kristo gye tusemberedde okudda okwa Kristo okwasuubizibwa mu Yokaana sura 14 ne kulagibwa mu bifo by'enjawulo bingi mubatume omutume Paulo okusingirira yakigandika ekikiseera kyekisa kituuse ku nkomerero yaakyo abayudaaya baddayo mu kifo kyasuubizibwa emyaka nkaaga zize ne zigenda okuva mu 1948 mukama yagamba ng'ayogera ku muti ogw'omutiini akabonero ka Isirayiri we mulaba omuti omutiini nga guteekako amatabi mutegeere nti ebiseera bituuse ab'emikwano leka mbabuulire kino mu bulamba bwakyo buli mukolo ogwanzikiriza ogubeerawo mu makanisa gano ge mumanyi okutandikira ddala nga batandika mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo mutukuvu naye ekikolwa ng'ekyo tekyakozesebwako mu ndagaano enkadobe empya nedda n'olunaku olumu lwaki nze nkikolesa Petero oba teyakikolesa Yakobo teyakikolesa Yokaana teyakikolesa omutume Paulo teyakikolesa lwaki nze nkozesa engeri ng'eyo eyateekebwawo neeteekawo okukkiriza buli omu mu mateeka ga Nasiya nze ndina okukkiriza Atanasi oba Aleniyas oba bakitaffe ab'amakanisa gonna kye baakola sikirowooza ndowooza ndina okukkiriza Katonda kyagamba okuyita mu bannabbi n'abatume obeera n'okusalawo okulala kiri eri ggwe sigala n'okutwalibwako naye leka nkujjukize ka nsigale ne Katonda n'ekigambo kya Katonda kakati okulimba okwatwa okwabeerawo n'oyo yeena asoma ebitabo ebyafaayo by'ekkanisa amanyi ng'ebyawandikwa bino eby'abantu obwaweebwa eri amakanisa ag'oku kyalo mu nnimi ez'enjawulo Abaibulaniya naye mumpola nga bituuka mu Yunaani naye ab'emikwano Sitaani abuziza abantu ne Matayo 28:19 wano wetusoma ndi tulina okusomesa mawanga gonna nga tubabatiza mu linnya erya kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu okuviira ddala wano bakitaffe ab'amakanisa mu Nasiya beesoloza nti walina okubeerawo enkola okubatiza n'emikolo emirala zirina okubeerawo mu ngeri eya kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu naye kirala nkigamba n'obukumu obwa Katonda obuyinza obwa Katonda obusigala emirembe n'emirembe sinnabbi yenna oba omutume oba mu kiseera kimu oba omuntu yenna yakozesa enkola ng'eyo nga weetegerekese mu makanisa ge mumanyi ku nsi yonna ab'emikwano abo abasoma ebyafaayo by'ekkanisa mugende eri abantu bye bagamba abanoonya ebyawandikibwa mu nnimi ez'enjawulo na wano tulina akatabo aka Mesalan agamba mu Matayo essuula ya 28 ekigambo ekituufu mu Matayo 28:19 byali bwe biti okubabatiza mulinya lyange mu kuwandiko ekyo ekyawandiko ekyasooka entegeka eno mulinya lya kitaffe n'eryomwana n'eryomwomutukuvu teyali kino kirina okugambibwa mu bulamba bwakyo. Osobola okugenda mu mitimbagano n'okinoonya we bakyusa n'okuteekamu ebintu ebirala bekubaddewo n'olwekyo buno obuvunaanyizibwa bwange okubagamba nti ekigambo kya Katonda kigudde mu mikono gy'abantu abaagala abaaluganda ne banyazi kino kinuma ekiseera kituuse okuteekawo buli kimu mu bujulizi bubiri oba busatu mbasoomooza mu linnya lya Yesu Kristo osanga ekikolwa kyona oba omulimo gwona mu ndagaano empya mu ngeri ey'erinnya eya kitaffe omwana n'omwamutukuvu tekiriwo lwaki tekiriwo ekiryo kuba tekibeerangawo tekibeerawo mu kanisa ya Katonda omulamu kibeerawo mu makanisa amalala kituufu naye si mu kanisa eya Yesu Kristo n'olwekyo okusingira ddala mu Bagalatiya esula y'okusatu akanyiko ekumi n'omusanvu omutume Pawulo yalina okukiteekako essira mazima gono ng'agamba mu Bagalatiya 3 akanyiko ekumi n'omusanvu kino kyenjogera nti endagaano yasooka okunywezebwa mu nnya lya Mukama Yesu Kristo ng'awo okwebaza eri Katonda oyo kitaffe mu ye n'olwekyo mpe ekitiibwa ekigambo kya Katonda abaagala b'emikaa nkigamba kino nate tusemberedde ekiseera eky'enkomerero eky'ekisa tulina okutegeera nti ekigambo kya Katonda tekikyuka tulina okukakasa okukikakasa ne tubeera nakyo nga kikakafu mu bifo bibiri oba bisatu ogenda mu nsomesa ekyo okw'obulamba bwa Katonda kibadde kye kimu Katonda omu Katonda onoomu yeeraga mwenyini mu ndagaano enkadde mu makubo ag'enjawulo naawe tulaba okweraga kwe mu Yesu Kristo omwana we yeka olw'ekigendo eky'amaanyi okutuuzaayo mu maka ga Katonda okutuuzaayo abaana b'obuwala n'ab'obulenzi aba Katonda omugaso gw'ekyo kiri nti fena tuddeyo mu ntandikwa waliwo ekigambo nga we ŋŋamba ng'okuda kwa Kristo tekunabaawo buli kintu kyona buli bintu byona birina okuddayo we byali okuviira ddala mu lubereberye kino kiseera kya Katonda eri abantu ba Katonda okunoonya ebyawandiikibwa temunzikiriza naye temukkiriza muntu yenna naye mukkirize Katonda yeka mukkirizenga ekyawandiikibwa ekigamba mujja kukitegeera nti omwoyo mutukuvu gujja abakulembera mu mazima gonna n'olwekyo mujja kutegeera obubaka ate mujja kutegeera omubaka ate mujja kutegeera nti ekigambo kya Katonda kyasuubizibwa eky'olunaku luno kituuse n'abasembayo bayitiddwa nga bazibwa mu kigambo ekya Katonda n'eryokubiikulibwa okwa Yesu Kristo Mukama waffe ate omulokozi tuchita chino Bible obubaka obusemba yo obwenkomero katonda bomukisa leka abere namwe nga utusobola okuba owereza n'okuba okubeera namwe mu kusomasa okwe Bible okungi leka tutegere mwewulire balekule okutukubirako mwewulire abalekule okutusindikira obubaka katonda mukama abawomukisa abe namwe mulinya ya Yesu itukuvu amina.